radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde holitindiwdi nyalawma hando altinere jenay lewru avril jenay yamde sokedu studio tamani miden tawale maison de la presse do bomo ko do jottinono do kabaruji du umar way gal kon ko salim joro wonto uggi jamde to se grabon competitivité courtonguji di wattu jono honno jamarde dorbirto to moto ngay dino idun yahata idun wadda kasaraaji wattu jono do sakitiki du wiide hollitinde wiide won yimbe el heddotobe hen jaati kube no tirtode gatcha kanye MSA be bi lugaji mabbe dibe ngadi kerul hakkunde mali e Niger dum laddi sababu sobe nangi to yimbe el sikita wiida no gondi e gube jaadin kobe de golleji DDR fedde no tirtode azawade de be bi dido golleji ada gondi e yarde yes non kanko no dirtade ilad ak Mohamed Do holitiri wido lim ko warata ko dubbe ngaram be joto yubbo inde woni yimbe el hanbe dakede nokku goto sekrab di wonno sembe kabaruji di min jogi non do bete hande di bismillah modon e hedade hollitinde wiide so kurto nguuji ana ngada do bomako do kanye nokkule keddiɗɗe ko heewi sukaɓɓe fu jalta heddan dorboto moto ngaji ɗum wondi e latade sababu du san yottira kasaraji fewde e mabɓe woɓɓe an to so ngadi accident ngayi ɗana keddo ley hen jaati hoɗum woɗi so ɗiɗo kurto nguuji ana ngadi reni fa keɓen do hen famto hono wattu joni o ko wodi ɗo bomako ɗo ngare keɗe ɗum kanko Mahmadou Sama Sow ko fewni hen dow hen
wakkat joni o e les maire commune 1 gonɗa e muɗum caggal ko yomboyɓe en kolite ana jaɓɓodiri yesso kanko maire o wonko nangui lawol ndenno ɗon e ɗon sukaɓe hewɓe mbaɗɗiɓe motoji yogaɓe nder mobile aji puɗɗi duddum mum en farantiniɗi ane mabɓe ɗum no mbaɗɗiɓe taton taton dow motoji ɗi hewɓe mabɓe kolliti wide eɓe gaɗa ɗiɗo imadaraji ɗi yalla ɓe kollita weeli yonki mabɓe fewde e yombayɓe ɓe ɓe mbihi ɗum ɓe dulla fewi wide ɗiɗo imadaraji ɗi ne sambina accident yoga ka ɗum wona fe immaɗe mabɓe fayso sato ɓe barma e kabaru muɗum andon wide fratiji kewɗi woni e kabaru cortège ɗi saabi sato ɗi bonna circulation ɗi mbawi ɗum sambinde accident ngaji kewɗi ka e wi yimɓele yoga ɓeɗo sukaɓe gaɗoɓe ɗiɗo golleji ɗi anda fe fratiji ɗiɓe goni e muɗum e ley hakkille joɗoɓe kani yambinde ɗum e ley gallure mawde gonɗa e muɗum ndenno eɗum wawi sambinde fay rafi ndenago ko saraɓeɓe dardata laamukoɓe ɓe yoɓe tinna fiide dabareji yalla adadu yimɓele jahoɓe nder ɗiɗo yambireji mairie ɗi naɓɓuyto ane mabɓe kullitiɗo wiide heɓugol dewgal no sambinati allaji kewɗi saabi ɗiɗo mobileji e motoji ɗi o miccitide wiide fay ɓoyali kanko e hoore makko ɓiy ko goppama e ley hono ɗiɗo imadraji wonno réparateur ɓamɗo moto patron muɗum so fijiri tawe oɗo suka anne dande guidoron ndenno woni ko o goppi on sonaɓe neɓe oɗo suka no yawiri to urgence toon ndenno ko kanko holliti yo kala mairie fiya dabare banggal haɓugol dewle ɗe yoɓe kulita yomboyɓe ɓe yo ɓeɗo garda tan e yimɓele seeɗe hakke yimɓele ɗiɗon caggal hasindinaɓe ɓe
sikiraɓe so gabbiɗo bemal amen ande ngal phase facebook kañe compte twitter oɗo mbaylinitirton mijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jitti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jitti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ɓe mbi mobile gotel armi mali keñen wakkati jeegom yande yaɓɓi bombore nokku noddirteɗo leere seediɓe ka kolli tiwide soldat see nayon kañi hen barmile hen goto ndu wiyama nawniki sanne wattu joni o naɓama suudu dogotororu wondu toon ndu ko hollitinde wiide tan lebbi tati haaɗi wattu joni o golleji fedde ministement nde heyɗintinede ley leydi meɗen ndi le on ɗo wattu fo bonandayi ɗeno gondi e wadde fewde e mabɓe le balɗe ɗiɗo hollita wiyede bonandayi ɗiɗi gaɗa fewde e mabɓe ɗum latiki sababu du soko yaata yimɓel mabɓe taton keddi ley hen sappo woɓɓe kaset barmi ley hen wattu joni ɗum wembi fedde nation zini nde sanne honno ɗum worri le leydi meɗen ndi fa keɓen famtade fa nde keɗe Mouhamadou Sama Sekou
iwde hitande 2013 warde hande gollirde oni nde mursirama temedoro e capanɗe jeegomo kufna bulabulaji ana e ɓeɗo temedere e ɗiɗo keddiɓe ley bonandaji fewde e leydi mali ndi oɗo adat o no yawta feccere sollasaɓe oni masiminaɓe on wakkati goto o nder adunaru ndu e ley communiqué mo horejo ministrement Mahamad Sally Anadif waɗi holliti wiide ɗiɗo bonandaji fewde e sollasaɓe darniɓe hewtagol jaam nder leydi mali no sullini sanne o miccintini bonandaji gaɗaɗi fewde d'accorde agilok laatiɗi sababu kufna bulabulaji ɗiɗo leydi tchad barmini ɗum hewɓe woɓɓe o holliti ɗum mette mako bangal bonandaji ngada di fawde mobile nations unies ngel e mudun kufna blabla jado leedi niger goto heddi ke hen nyandi asore nde to gawutun so bangal conseil de sécurité be do ka dardi gouvernement leedi malindi wadde lugaji no yawri do di do bonandaji lati di sababu mangal pade leedi niger e kanyadum sarde ngadbe di do bonandaji di ngadi lebbi sede fadde ewtagol kabar manda minisma horabe oni be micintini jati wide hippugol ngadetengol fawde kufna blablaji di nabawi jatirede hono bonandaji chatudi der wolde bangal sarri adnaru ndu ko buri ujnaji sapo ujnaji di do kanye temede njo kabitibe ngoni e der fadde minisma mursirado hakke temedoro e di do kufna blablaji kedidi e bonandaji gilla fudugol golleji mayri der lewru juillet hitande 2013 wakkat jun o bangal golleji hewtagol jam fadde oni der adnaru ndu ndeda woni ma yimbe le hewbe keddike e mudum
wattu jona faddinde no dirta gatcha kanye e msa wiama be gonde wadde lugaji mabbe kerol hakkuni mali e niger dum lati ki sababu sobe nangi ton yimbe le sappo e njom sikita weda no gonde e gube terroriste hakkuni de do leedele didi kanko jottino kabaruji fadde msa nde o holiti wiide be do yimbe le ngarano tottede hon laamu kobe kanbe sarade jewtono golleji hono jamar nde wurri kedama kanko no dirta muhammed agal bashar kanko jottino kabaruji fadde msa nde ko sifi do hen do faccitaamo Muhammadu Samaseku.
Leñalade jagum jibbi lewru avril ndu min nangi bandiji sapo en joyo ndar kirul hakunde leedi mali e leedi niger e le wattu lugaji amen di woni ko minen be do jidi tiagal wolde de mi ngadi woni ko mi nangi be ndenno so alla jabi dun fay boyata min tottambe lamkobe be andon wiide be do bandiji di na ngara bonandaji kewdi fewde jamare kirul ngul gube msa e kanye gatcha kay jukitoto di do lugaji ndar nokku o yalla yimbe le ton be no mbawa hinade hajuji mun en ele jam deejere pat fibe kula torraji di be do bandiji di ngarata fewde mabbe
golleji DDR gube bande kaborde gonde leleeti meden di ko litti wiidi dum wonti e yarde yeso le majjum be bi ko warata ko be ngaram be jowto yalla hono be kani hollirde hono yibbo inde mabbe yimbe el han be daked nokku got le lewru avril ndu wattu jono laamo holliti ko yata yimbe o inaaji nayom haaja amde kanje gube murtude gonde le sa halleedi meden di be bi be kaaja ko yata o inaa sappo sukabe jokkol be habo tobba me le nokku le mabbe de wattu jono be gonde haldude hono di do golleji ngorgi kede mo kanko no dotir ila ag Muhammad yo jottino kabaruji feddende noddata semande ko sifido hen do faccitaango Muhammadu Samaseku
totondiral hakkillaji ngadama yalla tobbe natingul ngul e kanye kabar mudun na jawte ko hewi dun yaari yeso bangal mudun lam o e kanye gube kaptoje de fuf ngadi bawde mun en yalla kabar mudun na watana hakkilo fa hande ndenno e hakkilo am ti ala fuf iya ko tafun ke nyen minen e lam kobe kawri do gotum do he e gulleji kandi kuntenede hore der ndudo lewru avril ne kani jawtade yubbo inde kabatobe be e kanye kala kabarde mabbe nyande nogay e jetti lewru avril ndu min jawtan tido kaytaji di lam ona feliti non huntande hore hakke ujunaji ne kabotobe taw ene yubbo inde gube kaptoje de na buri non ujunaji sapo yo denno wakkat jun o e mbaa fe wiide gulleji di dargi kaldal gal na jukki wadede
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
grabbe lurne le réseau ngaji meden di en puddiran do bana mbado ko yaata millioji temedde de chapande joy cefa dum anni wattede projet nga woy noka etati fabire pellerobe sappo e jene ngode nokkuno dotte do baron kibata bakora sebeti le lamu bana mbawo koni fana mudu fabbe to yalono be kani fabirade robe le gombe tobe no kani yirnide kabaru jagoju mudde kebe mudde en gondube lanade o do golle o fedde humnide kabaru hawaluti le leedi malindi sirude ngardam fa do jolo do wattu jono sottude ton mangorbe bi sukabe roobe kanya worbe gombe ton be an gondi hebude le hen sanne yoga di do mangoroji fuuura e kereduji gondi ton di sukabe wombobe hebude temede jago le nyalomo goto den gardan faado duwan sodo be bi fedde yimbe le lojaabe wonbe tonbe wattu jono biro ma do heedin tinama ton kanko noddirte da Ahmadou Amadou Tambura konko laami de do fedde kassen jono no ko tetom laamo de do fedde wadan le hin ko yaata duubi joy kassen ko yaata yimbe le noga e njoyom kanyen gonni le walde mabbe de njoyom be fu yoroobe non wakkati de laamu o hoode teton de duube koliti dum wadi le suudu mer mabbe wondo tondu dum wadi yasono ne laamiro kabar himme e yurmene goddo le laamu duwan so sikrab katel bete hande kabaruji meden dimi joti on sanne hedade heju jame kafande kedde hedade honno andirdo no do e seda yotre meden de ana wodi wassalam
Mani.